Let's bow our heads, close our eyes, and pray. Our Heavenly Father, we give thanks to you, Lord, for this beautiful day that you've given us. Thank you for the life that you've given us. Lord, we give thanks that by your providence, you have brought us together to this morning. We thank you for the food which you have provided. And Lord, we ask that you would now, according to your will, provide for our spiritual nourishment as well. Lord, we pray that as we sing a song of praise to you and as we read from your word, that you, through the ministry of your Holy Spirit, will guide us, lead us, help us to understand these great truths about you. Help us to know you, Lord. And it's in Jesus' name that we pray.
Amen.
All right. Oh, for a thousand tongues. Well, I heard the choir has been practicing. Do we want to bring the choir up front to lead us in this song? Okay. So can we have those who were practicing in the choir yesterday, can you come to the front? All right, very good. We don't need a lot of talking or laughing. We just need the choir to come. All right, Joseph, when you're ready. Return to your seats quietly. All right, Catechism question 120. What is the fifth petition?
And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us.
Ombi la tano ni lipi?
Na ututamee makosa yetu. Kama sisi tunavyowasamehe.
Number 121. What do we pray for in the fifth petition?
That one be pardon our sins, and help us to forgive those who have sinned against us.
Je, tunaomba nini katika ombi la tano?
Bwana Mungu atatusamehe dhambi zetu, na atusaidie kuwasamehe waliotukosea.
Okay, very good. So in that part of the Lord's Prayer, we're asking that God would forgive us of our sins and that God would help us forgive others who sin against us.
Katika sala la Bwana, katika ile ombi la tano, tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu aweze kutusamehe makosa yetu na atusaidie kusamehe waliotukosea sisi.
Our sins against God are far more worse than anyone's sins against us.
Yale makosa ama dhambi tunamtendea Mwenyezi Mungu ni zaidi kuliko yale wenzetu wanatutendea sisi.
And as we read God's law given us in the Bible, we come to that knowledge more and more that we are sinners by nature and we sin against God every day.
Katika nafasi ya kuweza kusoma sheria ya Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu, tunagundua ya kwamba kila siku na kila mara huwa tunamtendea Mwenyezi Mungu maovu zaidi na zaidi.
And even if somehow we managed from this day forward to never sin against God again, which by the way is impossible,
hata kama tutakuwa na uwezo kuanzia saa hii ama siku ya leo kwamba hatutatenda dhambi, hatutakuwa na uwezo wa kukosa kutenda dhambi ambaye haiwezekani.
But even if we were able to manage that, we would still be guilty of all the sins we have committed against God before today.
Hata kama tutakuwa na uwezo kuwa wasafi, kutakaswa na kuweza watakatifu mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini hapo awali tutapatikana na hatia kwa sababu sisi ni watenda dhambi.
And so what we need from God is forgiveness. We don't need to earn a relationship with God or to earn salvation by our own works. What we need is forgiveness.
Kumbuka kwamba njia pekee na njia mwafaka ni kwamba Mwenyezi Mungu aweze kutusamehe makosa yetu. Hakuna njia nyingine unaweza kupata uokovu ama kupitia kwa matendo yako wewe mwenyewe. Matendo yako mazuri hayawezi kufikia nafasi ya kukupatia kibali mbele ya Mwenyezi Mungu.
And then for those who have that forgiveness of God,
na kwa wale ambao wanapata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu,
we realize that we have been forgiven much.
Kumbuka kwamba ukigundua kwamba wewe umesamehewa na Mwenyezi Mungu, ujue kwamba umesamehewa katika nafasi ya wingi.
So now how can we gladly receive the forgiveness of God of many, many sins?
Na tutafurahiaje kupokea msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu?
And yet deny to forgive those who have sinned against us somewhat little compared to how much we sin against God.
Tunaweza furahia Mwenyezi Mungu akitusamehea makosa yetu, lakini sisi wale ambao wametukosea hatuko tayari kuwasamehea makosa ambayo ametutendea sisi.
So we want to not only receive the forgiveness of God, we also want to learn to forgive as God forgives.
Na kwa hivyo tujifunze kupitia kwa mfano wa Mwenyezi Mungu ya kwamba vile ambavyo anatusamehea sisi makosa yetu, pia sisi tujifunze na tusaidie kusamehea wenye wametukosea sisi.
Okay, now for our last few minutes we want to again turn to Proverbs chapter 2.
Na kwa dakika ambazo zimesalia tutarejelea masomo ya kitabu cha Methali cha pili, sura ya pili.
And for today we want to read from verse 9 through 12.
Na leo tutasoma mstari wa 9 hadi 12.
And from these verses we can draw how we might identify the benefits of knowing the Lord.
Na hapo tunasoma jinsi tunaweza fahamu faida za kuweza kumjua Mwenyezi Mungu.
This is the word of God.
Hili ni neno la Mungu.
Then you will discern righteousness and justice and equality and every good course. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will guard you. Understanding will watch over you to deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things.
Sura ya pili ya kitabu cha Methali mstari wa 9 hadi 12.
ndipo utakapofahamu haki na hukumu na adili na kila njia njema. Maana hekima itaingia moyoni mwako na maarifa yatakupendeza nafsi yako. Busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi ili kukuokoa na njia ya uovu na watu wanenao yaliopotoka. Neno la Mungu.
So remember, chapter 2 of Proverbs is dealing with practical ways we can be wise.
Naona katika kitabu cha pili, kitabu cha Methali sura ya pili nafundishwa jinsi matendo katika nafasi ya hekima ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu.
And in the first part we saw how we can find the will of God for our lives.
Na njia sehemu ya kwanza ya kitabu cha sura ya pili ya kitabu cha Methali tujifunza jinsi nafasi ama lengo ama maksudi ya Mwenyezi Mungu inaweza tenda katika maisha yako.
And we concluded that we do that by reading the word of God and obeying the word of God.
Na tuleza kugundua kwamba njia pekee mwafaka ya kuweza kulipata hiyo hekima ni kulingana na kusoma maandiko matakatifu na kuyaelewa.
In the next part, verse 6 through 8, we saw how we can recognize the things that the Lord does for us.
Na katika mstari wa 6 hadi 8 tunaweza kufahamu jinsi tunaweza kugundua matendo ambayo yanatokana na kazi ya Mwenyezi Mungu.
Now in this part, verse 9 through 12, we can identify the benefits of knowing the Lord.
Na katika mstari wa 9 hadi 12 tunaweza gundua ile faida tunapata kulingana na uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu.
When we know the Lord, in verse 9, we're told, then you will discern righteousness and justice.
Katika mstari wa 9, sura ya 9 mstari wa kwanza, tunaambiwa kwamba ndipo utakapofahamu hekima na haki.
Then it continues, and equity and every good course.
Inaendelea kisema kwamba na adili na kila njia njema.
When we know the Lord, we can begin now to understand right things.
Unapomfahamu na kumcha Mwenyezi Mungu, hiyo ndio njia pekee ya kujua vitu bora katika maisha yako.
Before we know the Lord, we're just left with our emotions, our feelings, and the things other people tell us are good.
Wakati haumfahamu Mwenyezi Mungu, wakati hauna uhusiano na Mwenyezi Mungu, kitu ambacho uko nacho katika maisha yako ni hisia zako na maneno ambayo unaambiwa na maoni ambayo unaambiwa na watu wengine.
We're, as we've said before, like in James chapter 1, we're like the wave of the ocean that is driven and tossed by the wind.
Na katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza ni vile ambavyo tunahusishwa na mawimbi yakiwa baharini yanapelekwa na upepo huku na kule.
Many of you are memorizing that first chapter of James, and it is a very helpful chapter when it comes to the wisdom of God.
Kati yenu kuna wanafunzi wengi wanajaribu kukariri Yakobo sura ya kwanza katika nafasi ya maisha yao, kwa sababu ni kitabu ambacho kinaweza kupatia hekima na ufahamu mwingi kuliko kuhusu Mwenyezi Mungu.
And apart from God, that is every one of us.
Na hiyo ndio njia pekee kwa wale ambao wanahusiana na Mwenyezi Mungu. Hakuna njia nyingine.
We are like the wave of the ocean which is driven and tossed by the wind.
Na kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko imara, amesimama imara, sisi binadamu tunapelekwa kama mawimbi ambayo yako baharini ama bendera ambayo imesimama katika mlingoti.
We hear the wisdom according to the world.
Na tunafuata hekima ambayo inatokana na maoni ya binadamu.
And we don't know any better. It sounds good to us.
Lakini kwa sababu tunajipenda sisi wenyewe, tunaona kwamba hiyo ujumbe ambao tunapata ya ulimwengu, hekima ya ulimwengu ni bora zaidi katika maisha yetu.
Our friend can tell us one thing and we think, oh, okay, well that sounds okay, let me follow that.
Kwa mfano, unaweza sema kwamba rafiki yako anaweza kuwapatia maarifa fulani na kulingana na wewe, unaona kwamba hiyo ni jambo bora.
And another friend says something completely different.
Na unapata mwenzako mwingine anakuambia mambo tofauti kulingana na yale mwenzako alikwambia hapo awali.
And now we think, oh, well that sounds good too. Let me follow that.
Na kwa sababu hauna msimamo, unatoka kutoka nafasi ya mtu mmoja unarudi kwa nafasi ya mtu mwingine.
We're all over the place. We have no wisdom. We have no understanding. We're just left to follow whatever might sound good to us.
Na kwa sababu hauna hekima ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, unaanza kuyumba yumba kutoka nafasi moja hadi nyingine.
But now, when we know the Lord,
Lakini wakati unamfahamu Mwenyezi Mungu,
it is then that we can finally have an understanding of right things.
Kwa sababu Mwenyezi Mungu anakutuliza, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakutosheleza, unatulia katika ile hali ambayo unapitia katika maisha yako.
Apart from knowing the Lord, we cannot understand right thing.
Bila Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yako, huwezi kufahamu, huwezi kuelewa, huwezi kugundua mambo mazuri katika maisha yako.
Because remember Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, the beginning of wisdom, the beginning of understanding.
Ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha Methali sura ya kwanza mstari wa 7 ya kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu.
This is God's world, this is not your world.
Kumbuka kwamba kila kitu ambacho unaona siku ya leo ama siku iliyopita ama siku ambayo inakuja inamilikiwa na Mwenyezi Mungu, ni mali ya Mwenyezi Mungu.
This is not your teacher's world.
Kumbuka kwamba hii si nafasi ya mwalimu wako.
This is not President Kenyatta's world.
Hata rais wetu wa Kenya ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta hamiliki sehemu yote ya ulimwengu huu.
I don't care how smart someone might seem to you.
Usione kwamba ni mtu ni mwerevu sana darasani.
I don't care how powerful they are or how rich they are.
Ama uone kwamba yeye ni tajiri sana ama ana ushawishi mkubwa sana.
If they don't fear the Lord, they are stupid.
Kumbuka kwamba kama hawezi kumcha Mwenyezi Mungu, hao ni wapumbavu.
Did you know that?
Je, ulikuwa unafahamu hayo?
I don't know President Kenyatta. I don't know if he fears the Lord or not, but I'm just here to tell you, if the man does not fear the Lord, he is stupid.
Kumbuka kwamba yule mtu yote ambaye hamchi Mwenyezi Mungu kulingana na maandiko matakatifu huwa anatajwa kama mpumbavu, hata awe rais wa Kenya, hata awe mfalme ama yule mtu mwerevu katika ulimwengu. Kumbuka kwamba Biblia inatuambia yule mtu mwerevu sana katika ulimwengu huu haezi mshinda yule mtu mjinga kule mbinguni.
Anyone who does not have a fear of the Lord, does not know the Lord and properly follow God and revere him.
Mwenyezi Mungu ametuelekeza, ametuagiza katika maandiko matakatifu na akaamrisha kwamba lazima ukitaka ufahamu, ukitaka hekima ambayo inotoka kwake, lazima umjue yeye peke yake.
Then it is impossible for such a person to have wisdom and right understanding. They are stupid.
Bila usaidizi wa Mwenyezi Mungu, bila ufahamu wa Mwenyezi Mungu, bila hekima ya Mwenyezi Mungu na maarifa yake, yule mtu anatajwa kama mpumbavu, kwa sababu wewe mwenyewe uwezi jisaidia, kwa sababu sisi sote tumepungukiwa na utukufu.
And now as we continue in our verse from this morning, in verse 11,
tukiendelea katika mstari wa 11,
we see that discretion will guard you.
Busara itakulinda.
When you have a proper fear of the Lord, when you read the word of God and you follow, you obey God.
Wakati una ile heshima, ile hali ya kumwabudu, ile hali ya kufuata na kutii amri za Mwenyezi Mungu kulingana na usaidizi wa Mwenyezi Mungu katika hali yako ya kusoma Biblia na kumcha Mwenyezi Mungu,
not only will you come to an understanding of right things,
Mungu anakuahidi ya kwamba kano na kupata ufahamu zaidi juu ya Mwenyezi Mungu,
but that understanding will keep you, it will guard you.
Ile Mwenyezi Mungu anakuhakikisha kwamba kupitia kwa ufahamu yake atakulinda, na kila katika ile hali unapitia utatosheka, utatosheleza, utakuwa umetosheleza, kwa sababu utakuwa na tamaa ya vitu vingine.
Guard you against what?
Je, jiulize, Mungu atakulinda juu ya nini?
The next verse, verse 12.
Katika mstari wa 12,
to deliver you from the way of evil.
Anatuambia kwamba ili kukuokoa na njia ya uovu.
From the man who speaks perverse things.
Na watu wanenao yaliyopotoka.
You now have wisdom, you now have understanding, and you won't just believe anything that the world tells you.
Katika nafasi ya kuweza kugundua na kufahamu na kuelewa hekima ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, katika hiyo hali utatosheka na hali ambayo Mwenyezi Mungu amekuweka, kwa sababu amekuletea amani ndani ya maisha yako.
No, when you know God through his word and you obey God through his word,
na ukiweza kumgundua na kumfahamu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, na uweze kumtii na kumpenda kupitia kwa neno lake,
now you can understand right things.
Ndio unaweza kupata nafasi ya kuelewa na kumgundua na kujua njia zake njema.
And now that understanding that you have, it will guard you from believing things which are not right things.
Na kupitia hiyo hali ya kuweza kuelewa jinsi Mungu anavyopenda na ile ambavyo makusudi yake iko katika maisha yako, utajua yale ambayo ni mema ambayo inatakana kutendeka katika maisha yako.
It will keep you from following the way of evil that many of you currently today as we speak, you are on that path. You are following the way of evil, but you have no understanding to know it because you don't know the word of God and you certainly don't obey the word of God.
Na kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu, hekima ya Mwenyezi Mungu, ufahamu wake atakulinda jinsi uepukane na mambo maovu ambayo tunatenda na tunafurahia kuishi ndani yake hata bila ambavyo tunazungumza saa hii.
And what you need to understand is those of you who are on the path of evil, that does not lead to God, that leads to hell.
Nakumbuka kwamba maandiko matakatifu yanaeleza jinsi Mungu angependa tuishi. Na kwa hivyo kama wewe unakiuka neno la Mwenyezi Mungu, unampinga, ujue kwamba unaelekea kwa njia ambayo haimpendezi Mwenyezi Mungu.
Remember that the Bible speaks of only two paths. There is the broad path that leads to destruction. That is the path of evil.
Kumbuka katika Biblia hakuna kabila. Katika Biblia hakuna ubaguzi ya rangi. Mbele ya Mwenyezi Mungu kuna aina mbili tu ya watu. Kuna njia ambayo ni pana ambayo watu waovu wanaelekea.
And there's the narrow path of salvation and only few find it.
Na kuna ile njia nyembamba ambayo Mungu ameahidi kwa wale ambao wanamcha yeye na ambao wanamtii yeye na ambao wanamwamini yeye, na wachache ndio wanagundua.
And we don't find that path because we're so smart.
Na hakuna binadamu ni mwelevu ambaye ana uwezo kupata hiyo njia ama kuamua juu ya njia nyembamba ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza.
We find that path because God, according to his election.
Na hiyo njia hupatikana kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe.
Chooses his bride, that is the church.
Mwenyezi Mungu huweza kuchagua bibi harusi ambaye ni kanisa, ambao wataelekea kwa njia na mwenendo ambao unampendeza yeye.
And he provides salvation for those who belong to him.
Na Mwenyezi Mungu anahakikisha anawapatia wokovu wale ambao ni wake, wale ambao anamiliki.
And now those who belong to him read his word and love his word and obey his word.
Na kwa wale ambao ni waridhi wake, lazima watii neno lake, wagundue neno lake, walifahamu na walisome.
And by God's grace they walk on that narrow path.
Na kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu wanaweza kutembea katika njia ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu.
By God's grace they come to an understanding of right things.
Na kupitia neema ya Mwenyezi Mungu wanagundua ya kwamba njia pekee ya kupata vitu bora katika maisha yao ni kulile kwa kupitia ile hali ya Mwenyezi Mungu.
By God's grace that understanding guards them.
Na kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu ile hali huwalinda katika maisha yao.
By God's grace they are delivered from the way of the evil man.
Na kupitia katika neema ya Mwenyezi Mungu wanaponywa kutoka nafasi ya njia ya mpotovu.
Now which are you?
Je, jiulize uko katika nafasi gani?
Are you on that broad path that leads to destruction, or are you on the narrow path of God?
Je, umechagua njia pana ambayo wengi wetu tunafurahia kuishi ndani yake, ama umechagua ile njia nyembamba ambayo wale ambao wanaamini wanafuata?
Do you have a fear of the Lord?
Je, unamcha Mwenyezi Mungu?
Do you have a desire to know the Lord and to obey the Lord?
Je, unashinikizo katika maisha yako kuweza kumpenda Mwenyezi Mungu na kuweza kumtii Mwenyezi Mungu?
Or are you just happy to follow whatever you hear? Oh, this sounds good. Oh, this sounds good. Let me follow this. Let me follow that.
Ama je, wewe ni kama bendera ambaye imewekwa juu ya mlingoti na upepo ikipepea ikienda upande huu unaelekea, ama ni mawingu kama mawimbi baharini?
If that is you, you need to seriously consider that you have no relationship with God.
Kama wewe unapatikana katika nafasi ya wale ambao wanafurahia kuishi katika nafasi ya dhambi, ni wakati umefika lazima umkimbilie Mwenyezi Mungu na usome maandiko yake matakatifu na uweze kupata ufahamu na kuelewa jinsi angependa uishi katika ulimwengu wake.
Fear the Lord, seek the Lord through his word.
Tunaambiwa kwanza mtafute Mwenyezi Mungu na tafuta hekima yake yeye mwenyewe atajua vile atakusaidia. Je, bora kitu ya maana ni kwamba lazima umwamini yeye.
We all sin, we all fall short of God's glory.
Kumbuka kwamba alituambia na anagundua ameweka wazi kwamba sisi wote ni watenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu.
Every one of us, whether we're on that broad path that leads to destruction or we're on the narrow path of God's salvation.
Hata kwa yule ambaye ameshika ile njia nyembamba inaelekea kule mbinguni na yule ambaye yuko katika njia pana, sisi sote ni watenda dhambi.
Everyone is the same in that we deserve punishment. We deserve God's wrath.
Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema sisi sote tuko sawa kwa sababu sisi sote tumetenda dhambi na tunastahili ghadhabu yake.
Because of our sins.
Kwa sababu ya dhambi zetu.
And salvation only comes one way.
Na wokovu huja kwa njia moja peke yake.
That is by faith in Jesus Christ.
Kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo.
That is the Messiah of God.
Ambaye ni Mesia ambaye anatoka kwa Mwenyezi Mungu.
That is the second person of the Trinity of God, Jesus Christ, came to this world to pay the penalty that each of us owes.
Hiyo ndio nafsi ya pili katika utatu utakatifu ambaye alikuja kati yetu katika ulimwengu huu ili afe msalabani kwa sababu yetu sisi.
And by God's grace,
na kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu,
God gives us the understanding of right things.
Na kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu anatupatia ufahamu na ile hali ya kuelewa mambo ambayo aliye bora jinsi yeye angependa.
God gives to those who belong to him the gift of faith.
Mwenyezi Mungu hupatia kwa wale ambao ni waridhi wake ile kipaji cha imani.
That we can repent and believe the gospel of Jesus Christ.
Ili tuweze kutubu na kuamini injili ambayo inatokana na Yesu Kristo.
And according to that faith which God gives, he saves us.
Na kulingana na ile imani Mwenyezi Mungu anatupatia sisi anatuokoa.
God saves us from himself.
Mungu anatuokoa juu ya ghadhabu yake mwenyewe.
God saves us from his wrath which we deserve.
Kumbuka kwamba Mungu anatuokoa kando na ghadhabu ama adhabu ambayo tunastahili.
And through Jesus Christ he restores us in fellowship to himself.
Na kupitia kwa Yesu Kristo ambaye ni mwanao wa pekee tunapata urejesho na uhusiano kati ya sisi na Mwenyezi Mungu.
Everyone stand.
Amen.
Close in prayer.
Atuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, tunasema ni asante. Asante kwa kutupatia nafasi ya kusikiza neno lako siku ya leo Mwenyezi Mungu. Wengi wetu tungependa kusikiza hili neno lakini hatuwezi pata nafasi. Lakini kwa sababu ya majaliwa yako Mwenyezi Mungu, umetupatia nafasi ya kusikiza neno lako siku ya leo. Tunaomba kwamba yote ambayo yamenenwa yaweze kutujenga kiroho Mwenyezi Mungu. Wewe ni Mwenyezi Mungu unatufahamu ya kwamba sisi ni watenda dhambi, sisi ni wanyonge, sisi ni wadhaifu Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba utusaidie katika hiyo hali tuweze kusamea wenzetu vile ambavyo wewe unatusamea makosa yetu. Tuweze kutii amri zako jinsi wewe ungependa Mwenyezi Mungu. Tuweze kupenda maandiko yako matakatifu. Tunapoanza siku ya leo Mwenyezi Mungu, utuelekeze katika mwenendo wetu na tabia yetu. Tukupendeze wewe Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi wenyewe ni watu ambao tunapenda mambo maovu. Tunaombea ndugu yetu Jeff anapotufanyia hii kazi nzuri njema kupitia kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu uweze kumuongezea baraka. Na wanafunzi wote ambao na walimu ambao wamesimama hapa siku ya leo Mwenyezi Mungu, tuwe mikononi mwako, tufanye vile ambavyo mapenzi yako yanajalisha Mwenyezi Mungu. Tutosheke na hali yetu na tuweze kustahimili yote Mwenyezi Mungu kwa sababu siku ya mwisho tutaweza kutukuza wewe Mwenyezi Mungu. Naomba haya machache nikiamini.
Amen. Praise God from
good day.